Mookie!
Ready, way! You boy!
Mwajumba magalwa Anakulaga vya watu anazi ya chandala Aliza ni mjomba melala Kumbegangu kabami ya msala
Leo napigia kama kuna shere Kama kuna shere Kama kuna shere Kama kuna shere Leo napigia kama kuna shere
Chamtu mavi, siulize maswali Piga kazi, anastale ni gali Wanga kiba, hauna sali sali Na ukisipata enjoy
Kama kuna shere
Muache, muache
Kuna shere
Mwenze uyoni baby wangu muache
Kuna shere
Miyapo waka natoboka muache
Kuna shere
Mwenze onatumia garama
Ya unapigia kama kuna shere Kama kuna shere Kama kuna shere Kama kuna shere Leo napigia kama kuna shere
Okay, this party's not over I've been looking for this kind of party for many, many years So it's not over It's not